Minisitule ekola ku nsonga ez'ebyenjigiriza ng'eyita mu kati akavunaanyizibwa ku misomo gy'emikono yayagala wabeerewo okuteekesa mu nkola etteeka erungamya emisomo gy'emikono erya TVET Act okusobola okunogera eddagala ekizibu ky'ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Akwera akakiiko no Moses Kasaki ategeezezza nti eggwanga alikyasanga okusoomooza okw'amaanyi naddala eri abavubuka abangi abasomye natuuka n'okufuna ziddigiri naye ekyakabenje nga tebalina byakukola. Kasaki ayokwogera bino agamba nti waliwo omuwaatu mu bisomesebwa n'akalaka emirimu akali mu Uganda. Bino abyogeredde ku ttendekero ly'emikono ery'ennaka wa musisinkano eyabakulira ettendekero mu matendekero ag'ebyemikono mu kwongera okuteekesa mu nkola ebiri mu tteeka erya TVET Act 2025.
Betuyigiriza babe n'obukugu babe n'obusobozi nti bwafuluma mu college aba asobola okukola ekintu ekyo kyayize, ate si kuba nti asobola okukola kyayize kyokka, naye nga ne kyeyasoma oba kyeyakugukamu kyekyo labor market abalina emirimu kyebeetaaga. Right now tulina obuzibu nti abalina emirimu skills zebeetaaga ate abaana si zebalina. Katwagala kugezaako kujjawo gaapu eyo nti omwana waafulumira ng'asobola okufuna omulimu, ne waaba tafunye mulimu ng'asobola okwetandikirawo ekintu ekikye.